Let me grow down, let me play down. Let me grow down, let me play down. Nacheza chini ya maji kama utui weni fala. Nina feature white kwa wale mabakstaba. Stories ama eta eti mimi nililenga. Wanakula tu malenga na bado na walenga. Kama sniper, najua ntawachapa. Viboko watakula, mwishowe watalia. Biblia watasoma, watawacha utiati. Hey young man, iloko peso tas. Na bado uja plan, unapenda zile as. Mtaani wendo baro umelenga tu maparo. Wanakula na gold digger, unapaki wendo fala. Mtaani umechapa. Mtaani ume chap chap mwanafunzi. Ukemia tulanso, wacha ni kufunze. Upate elimu, saidie wazazi. Ndugu na rafiki uwapatie kazi. Una backstab, kwani unataka up. Uliza gabu, eti iyo ni tabu. We shika kitabu, we achana na ibu. We uwezi kujitibu. Ah, nipate kwenye bori, nimeketi na dimori. Tuna check brown thing, eti yetu ni ngori. Jaber bende kado, ni nyatino bendo mori. Pens kata ori, nyatibi, monda ori. Mr. Ufisadi, kwani umechukwa edi. Mwana sikuelewi, jana ulishika pedi. Bingo na Omosh walikata dredi. Huku mtaani tunataka kumedi. Ukileta nama tutakupiga maedi. So achili ya pedi. Yeah, we achili ya pedi.
Yeah, Nina come in sin where back before. Mito yule boy, eke eda nigga boy. Nina penda sana thongs na mademu wale strong kalu picha. Hoji kani kita siyo wa kuchoma picha. Nina come kama picha na mavasta za picha. Holy nigga, holy switcher, voice kamu sana. Sita mina chana, hizi vitu zingine zina wapita.
Yeah, Gezi vibes. Nigga, I'm grateful. My words are meaningful. My rapping are killing fools. This is my rapping style. I'm killing like a gangster because I'm a super style. Stepping like my daughter. Never worry, you bastard. I am your master. Yeah, I wanna talk about nigga in my nation. Gezi bat niche nigga in the nation. KCT record is my best home. Lego Gezi vibes nigga on probation. I wanna talk about nigga in my nation. Gezi bat best rapper in the nation. KCT record is my best home. Lego nigga Gezi bat on probation. A crazy motherfucker never fuck my money. Nigga, this is time, never ask about my money. Nigga, this is time, never play, but I'm not a mommy. If you like, come and play with my pet tummy. Bullshit, never ask about what I'm doing now. What I'm doing now is the best thing in the game. We are on top every day in the game. Never worry, you stupid dumb. You dumb shit. If you wanna know my name, Pete, get the vibes.
Ho, unibanda, si, tulijipanga, cheki, waki kula ndizi, we unakula maganda. Waki tupa mbao, we unatupa randa. Kinyo kibao we unakunywa miwanda. Alafu gafla kesichi tunapanda. Instrumentals na beats za kukonga. Yes, tunapenda nyama. Uliza mama mboga. Cause you came, we saw and we are here to conquer. Acha wanye omo juu. Tumewacha puwa chiku tumia kipua. Hati wogo pagi jua. Bada tunaomba jua. Gay city sim na jua. Raundi watatujua juku na tupa vipua. Iko nene, lawama ni memba. Baada miezi sisa lawama anazaliwa. Kama amebeba mic na beat safari. Ana jingola na hike na logo ya Ferrari. Ya babu tafakari, hello. Na wale wanataku tusorora. Nataka ni wa ignore. Na kama unazidi kunilola. Acha brother basi ni kusho. Na mada isho. Na mada isho. Na mada isho. Na nang nang. Na mada isho. Na mada isho.
Okay. Kama KBFF tuko awesome like onward. All the way up, only God can stop us. High society, yani ya vodka. Tenga kana go through, hey. Wase tu jogi mora tuko moshi, I say.
Hit the mic, go hard, go. Hakuna ku please, hizo sorry ni za biba. Get insane, don't sound the same. It's the rule of the cipher. Kazi kwa mchezo, ongeza BD. Hii upuzi ndo kazi, inalipa beats. It's a rap business, across the bridge. What's your interest? KCT mad fish, mad top and on a speech. Ish, chafu wa flow. But he's a hater na maji ya dasa. Call me the dude, the rude boy. KCT bad boy.
Yeah, Sipon, Leslie, you know we do it safe, bro. To join me, Tenny, Tenny, I think I'm a rapper. amejibeba kupita maa anawacha na jiwaza siku gani nita izo mahaga akinipa sote kwa udemsi nilada na mini naipana nimechoka maa brado na jikaza iyo place analia anika anaumia analia anika anaumia jikari kwa gunia sini niwa imesha kukusho so siende kumu usiende kumu tene kuna tisa kwa onliza miu topi mistani nikam show leta geta on talent leta kukuza maswali hasa nenge stima nika ipasi kinga sao industry ma niku tukambani na wezi push chuu kujumse ukundani yeah kujumse ukundani na wale wale push wana cancel jani ka witnesses kwa ICC kuja kupetelela kutaka mp3 kuna tisa kwa nisho akungoma ka 23 basi jesika moja atandani ya mafi jifone ntukurap magifika 1-3 the dark man I kill didn't show still mazi wakana nefil I handle show still na baati akikam apa sayi na mbata viti mwashimiwa yeah ulisikia kanyiwa meninya ili kampuni yetu mani amiwa ili amiwa
We are the ruler, we scat the motor, rolling with the puma. I wanna be famous like Jacob Zuma. The city is the label on my back, even my mama knows that. I step on the hustles of the damn fucking hater. They wanna take us down, I take my gun, I pull the trigger, I t-shirt the gun. In the same, I do all I do cause I think like it. I kill these beats cause I'm not can. I like this game cause again, I get downtown in the street, Lamborghinis, all I ever wish for. In my mind, I hold a thing called motivation, attention, duration that my mama gave to me to kick off this life. They call me Moto Benova cause that my name will never die. Man, we cry, but we like to game, niggas.